Maybe, maybe,
baby.
Wanataka kuishi hii maisha yenye na live. Na fungwa macho kuona kitu wanaona kwa dreams. Na niko haso kila sana jua wanaona cream. Na niko nazo kiona pori utashindwa kubreathe. Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Usirisk, usirisk.
Yeah, mzali nishone kisoma nda chief kila kitu na wish.
Kitu na wish.
Set my eyes on a diploma, but later had to call it quits. Where there's a way, but the will that we knew of was Smith. Na reality check, iki slap, I was rocked at the stage, come a Chris. You had it easy, iki sorto luko nomba dad pesa. Mini kiomba dad pesa, likwa na pandwa na blood pressure. Mambi na fasting sheria, matas demanda likwa charge cash. Foundation ya mtoi wa Maria, na mtiacha kunanga cha love letters. Poverty si threat kwangu. Honestly na dread scandals. I'm focusing, I can't fumble. Geography na set angles. So if you see what I see, you will know why Shake were friendly na nyinyi.
Wow.
Only Lord to the grind, I swear, mina mboka nika pasta, Mackenzie na Dini.
Yeah.
Maybach imesundwa kwa lot, Markex ina skumwa na mboji.
Right.
Neighbors wana umwa na ro, Jumain gate imefungwa na lock. There's no room for anybody who thought watafuna mali wajapana begu.
Never.
And we expect more from you, man, na poche kubehave kaka iretu.
Maybe, maybe,
baby.
Wanataka kuishi imaisha yenye na live. Na fungwa macho kuona kitu wanaona kwa dreams. Na niko haso kila sana jua wanaona cream. Na niko nazo kiona pori utashindwa kubreathe.
Kitu inakusho usirisk.
Kitu inakusho usirisk.
Kitu inakusho usirisk.
Usirisk,
usirisk.
Nairobi tulikujia mangondo. Back down the cut force tujitume. Fall asleep at your own risk. Kila sana doze off inabidi nijichune. Wake up before you piss your bed, cause that is the only dream ikona results instant. You only allowed to sleep till the age of 5, but after that you're no longer an infant. Ora tuliokotea boondocks. Ondupa lejivanjina boombox. Room 16 for the culture. Then spana kanipeleka kangundo. Before the legacy, you had a legacy before. The first whip that I purchased from Big Bro. Me and Franco tulikuwa na big visions of blue ink, but we were never projected to get dough. Wana kuchoresha giza unamocholwa kidaga ina whisker. But mene kifika sinwa wezi bonga ndo my brother na whisper. Zako ni stories za jaba na bitch dance. Uchawi jotu na imada na kismat. Transform to my final form. Wana podi ya mchance ni za baba ina distance. So who they call to put it in though?
Baba.
Shentezo bado lingo.
Baba.
Mafia so fracas. I F up this game with a 9 inch mandingo.
Baba.
Mbati ko bokinyo za LV.
Baba.
Chupe na display ya LG.
Baba.
Draw fabric equivalent to net worth. Salari na party wa my MP.
Baba.
Basquiat kichora wall of fame. Trust me I'm no boy. Although I'm paid, last year I'm Lichoma, that was lame. Kashi, I'm Kenyona, no I'm changed. Garcia, na bonga, what's he saying? Now I can't see I'm na nyonga. What's the game? Nani tafti, I'm a course, it's all in vain. I'm a crafty, I'm a ndonga, blows the brain. Mnaita you see this can, but you won't get a break until the beat is done. Koko mansion, though, says it did cheese lands. Illusion, though, then ya ku risk ni scam.
Maybe, maybe,
baby.
Wanataka kuishi imaisha yenye na live. Na fungwa macho kuona kitu wanaona kwa dreams. Na niko haso kila sana jua wanaona cream. Na niko nazo kiona pori utashindwa kubreathe.
Kitu inakusho usirisk.
Kitu inakusho usirisk.
Kitu inakusho usirisk.
Usirisk,
usirisk.